Wagwan family.
Episode 29 leo, sindio?
29 bana, karibu. Karibu 30 bana jo.
Bana, yo kwa wiki moja atari. Ulichekile vizu alikula mabullet mireo. Walae ujache.
Nilicheki yo story.
Oh, nilicheki.
Nilicheki yo story.
Tengo yote. Usikia wamesema, umse ni partner wake yali mseti. Wamesema muri wa Kenya alikuwa. Unajua umse, alikuwa, wanasema alikuwa ana lead syndicate ya kuwekea wase mchele.
Shori.
So umse alikuwa anawekea wase mchele, anawatoka. So time amepigo, ameshutiwa, wamepata ID kadhaa kwa gari yake. Sasa ID zenye walipata, kuna wase wenye hizo ID wengine kawa hili walikuwasha, wame pass juu ya overdosing ya mchele, unacheke. So mi nilikuwa nadhani juu story inaweza kuwa ati maybe mse mmoja wase alimjua, ikabidi amfuate a revenge. But umse wenye gava imesema ndo suspected shu, like, ako behind your shed ni partner wake. Mwenye walikuwa na gay business na no, ya. Noma lakini. Sao unonaje yo story ya mchele, jusi yati nikitu mpea buda. Nikitu ya kwa hii mta for the longest time. Osewa mekwa
kukule shop show. Ile duba flani ya mchele nilisi iti wa Kariyoko. Ili baki tu kuzirai.
Banze.
Anyway, kuna chikio story tu wiki. As in tu wase waki. Kwa nafanya kila mtu nafanya expose.
Bana hadi nimeona tisijui sahi DCI wame launch crackdown ya Basmati babes. Wanashika ama ngeo.
Sema wameenda moshadha.
Watu lazima waepe bana.
Okay, ni sawa basi.
Lakini si wako tu hustle.
Utuma wako hustle.
Wako hustle. Wendo umelalisha. Uke kwa mchele. Unafanya nini ya hivyo kwa mchele.
Okay.
Ebu ni ambie. Ebu nkuliza. Uke za kwa mchele sahihi. Utokwe. Unaweza blame nani?
Una blame pande zote, una jiblame uti. Alafu bado una blame wenye alikuseti.
Zee, una jiblame juu wewe ulijipeleka hiyo base. Au mtu hawezi kuja kwa mchele kijani. Udhoni nilisikia wase fulani wakisema.
Oh, actually kuna story fulani ya mchele ilikuwa gadizi. Sijui kwa ni tiki nyingine. Umse alikuwa amesetu wa mchele na magoshodo wawili. Then umeenda kwa kijani. Sasi wewe walianza kupiga shughuli wakabambwa na majirani nini.
Yeah.
So uski mmoja kwa gosho, mmoja alikuwa ngayut.
Lakini alikuwa amekladika gosho.
Sasi umuri alikuwa ni umuri alikuwa mesitika ni aje. Hadi.
Okay, ama drinks unajua.
Obviously, lakini yoni extreme bro.
Obviously target yao se wote wanawatoa kwa bar ama club.
Bana jo.
Hawezi endea mse ya kurada, kusoba. But, unajua, ningori doma, ningori. Sa inafaa, ukiwa klubu, ucheze na rada ya drink kenya unakunyo. Kaa ni short right andika one time. Kibembeleza, utafitiwa mchewe. But pia unajua ukilewa sana zikuokote bado. Asana is that like, unajua tumse amelewa. Sasa zingine hata naona wase wengine si eti wanakea mchele. Wase wengine wanalewa excess, unajua hivi. Umelewa excess, goshori ameanza kuchange color. Alikuwa anafana na ni light skin amekuwa chocolate. Sitaki kusema
tena.
Ama unacheki bartender amechange gender mbio mbio hapo ati from male to female.
Ringo.
Alafu anakuambia aje twende kijani. Wewe usiacha change gender in your eyes.
Naomba mimi sinanga kida bana. Mimi ni treatment.
Sasa hiyo time namshow venye uko na keja flani ngori. Hadi ushamshow venye wewe uko na job mahali flani. na una earn how much. Juu wanajuaje
unzi yako? Hata uweza mtaftia kazi.
Hadi usama mwambia vile.
Hata mtaftia kazi.
Bana, umemuliza lienda kusomea nini kampo waka kusoe ni nasi. Unamshosaa ewe. Ukona connections kena international.
Najuna na governor fulani. Najuna governor Kiraito.
Atika shago, alikuwa discipline yangu primary school.
Ah,
unataka vile unatujiseti raisi. So solution ya mchele ni muache pombe. Wakenya mpunguze pombe. Bide niliona, niliona tweet flani na sema ati alcohol will finish Kenyan youth. Alafu msea kasema hapo hivyo. I don't think so. I think Kenyan youths will finish it fast. Because they are also trying to finish it before it finishes them. Lakini unasema aje tu ya alcoholism ya mtaa?
Yeah.
Tuseme tu mtaani. Like, ukieza rate. Obviously, time ulikuwa mto hii. Vitu kai zi uko unazicheki, uko unazianalyze. Madre ya pala
kwa hali. Zilikuwa bado.
Zilikuwa ni vile, like, mind yako bado iko imejua. Yo ni menace to society in that sense. Unacheki. Until uka kwa involved. Doka realize why it's called a drug and why it should not be part of your daily life, eh? So unaweza sema aje juu alcoholism among Kenyan youth. Unadhani ni epidemic Kenya inafaa kuwa addressed like seriously ama wasee waendelee tu na life
as usual? Jana wapewe kazi bana. Unaweza sema kuhusu vijana, kana naweza unaweza sema kuhusu vijana. Jana wapewe kazi bana.
Unadhani wanakunywa excess ama wanakunywa tu vile inafaa? Ah, ama tuseme tu.
Na dai design wase ukata, si ndio?
Eh, ndo nauliza.
Eh.
Unanikaa ni too much ama ni
ndio si usile. Eh, lakini kama msia nakata sana, yeye juu anakata sana. So unafaa punguze. Yeye juu. Wewe unajua tu kama unakata sana, kama msia nakata sana, zini.
Eh, unajua tu.
Na zini inakuwa, eh, inakuwa moma, nje design imekata si fit, unaona?
Imekulemea.
Zini unapasa, eh, yeye unajua wewe unapasa upunguze, unaona?
Mm.
Eh, unasikianga maybe kama niko niko drink, wewe drink nini responsibly.
Bana,
unaona? Kweli
kweli. Ngoja. Lakini mimi okay,
oh, nilikuwa naona msee fulani, ana I think ni msee ni TikTok. Ni msee sijui anafanya nini TikTok ama ni nini, I think ako SA anauliza oh, anajua nini about Kenya.
Akasema
ah, mimi najua prezo.
Prezo anaitwaje?
Ya niko nasema ya najua prezo.
Ya unyanya.
Ah.
Sifa zake zimeenea.
Bana jo.
Ngori. Ngori lakini. Okay, mimi naweza sema story alcoholism in Kenya. First of all, everywhere in the world wase ukata. Like, everywhere in the world kuna hiyo drug problem.
Yo, juu.
Maybe places.
Unajikingi zile kuna mareba fulani. Voice, I think, upigeza wase ukikata.
Eh, Voice upigeza documentary mingi about drugs.
Kata UG.
Walai.
Eh, wasome
si. I think pia UG kuna hiyo shida. By the way, kuna time sijui pombe fulani ya UG leo ikuja Kenya, sijui ya mapepa. Sijui maze. Nasikia ngato hizi story from a distance. Nafani nge kwa field ni mapigia research. Alafu na ndia documentary.
Find us off, like. Takuchapia story.
But wase ukata excess bana. Mayuti Kenya ukata excess.
Eh, wase tu ukata lakini
like miadarati tu in general manze imeenea. Hebu nilisikia juzi hadi kuna mtu fulani alishikwa sijui na cocaine sijui worth 100 million hapo hivyo. Lakini hapo ni cost, unajua cost ni highway ya coke from sijui Middle East to Europe ama from whatever. Yuko away line vizi.
Yeah, so anyway, but
msikiagi wasa wakisema ati Joe ni Kingpin. Uje isikia hizo story.
Oh, siyo nye.
Za mabigiwa Mombasa.
Ami usikia, lakini sasa najua. studio because of the sources.
Oh, where is it? Una ndani ni grapevine.
See, see, I was in just standing in the same. Oh, so.
Mina is the same. Ukika coast utacheck your shit. Ukika coast utaona wase wenye wana run hiyo mtaa wenye like utaona tu like some element of Sinaloa. Walai, ukika Mombasa utacheck kitu hadi ma youth disappear manze like una get hizo siwezi sema ni extrajudicial killing like maybe gang related ama Yeah. Utacheki tu vile wase move different. Sika bara. Unajua bara nika kuna like common mwananchi ndo unaonanga. Like sura kila mse ni common mwananchi. Sa coast kuna distinction. Coast naiza unaupse ziyo si common mwananchi. Juu coast pia ma foreigners ni wengi. Unacheki. So lazima kukwe na hiyo distinction. Nika hapa said flani but loki. But ndo vile bana. Hii wiki hakuna mambo ime go down ya maana.
Kuna albums zime draw.
Bana, kaa hii album ya tunachunisha. Sae. Kuna jamse, Nux. Nax ame drop album moja last week. I think tuliongelea last week album Alpha Plex. Ni genze. Alafu Mhancho ame drop moja jana. Ni jana ama juzi? Jana, yeah. Inaitwa Chasing Euphoria.
Yeah.
Chasing Euphoria, ni title moja tayari.
Nimesikizia.
Nimesikizia a couple of tracks. Especially zenye zilikuwa zime drop before. So track yenye ni bamba kwa album though ni yeye ame drop now. Buju, unajua Buju? Mse anaija.
Yeah.
Alichange jina sikuja anaitwa Benson. Ngori, hiyo ni ngoma moja hatari. Unajua, okay. Ancho anapiga trap wave pale UK, unacheka?
Yeah.
Na UK kuna wase anapiga Afro Swing. So wase Afro Swing ndo wenye nilikuwa na expect. Wana crossover wapigia matrack na African artist. Of course wamefanya hivyo. But Hancho being msa trap wave na mevuka Afrobeats. Ngori, naonyesha venye. Pia hiyo genre ni dominant. Na check.
Yeah.
But Buju pia like. Buju ni msa yako hivyo. Anaiza blend sana. Like style yake ni. Anasema it's a mix of Burna Boy and Tubaba. Album gani tena? Oh shit, Brooklyn Boys nilicheka ulidrop East mpaka London.
Bana Joyce, mpaka London.
Umesikizia?
Okay, sijakuwa naipia nini ati 10 feet ni njesikizia hivi.
Ah, unaingojea, unaipia kaya.
But nitaesikizia tu ya ni, yo taki nilazima, juu, nilazima. Juu liji, adi, mori wangu ndo amepiga adi, ame, yo cover art.
Unajua huu msi amepiga yo cover art?
Mwango, kuna some parts imepigwa na mwango. Netuwa man like Ziza.
Oh.
Yeah.
Nilichikia setu wali sema mafans wa come through. Wali post tu title ya album waka sema mafans wa come through. So waka receive a couple of cover arts waka select yo mwanji. Ngori, mi sidai kurate kazi ya Brooklyn Boys though. As in, sidai kusema ati yo. Nimesikizia a couple of tracks kwa album.
But wewe pia ndo usikizie tu
mwisho. Bado sijisikia zote.
Ndo usikizie.
Lakini usikizie. Lakini usikie nimechekiwa wali nini wali sample hiyo track ya nini. Unacheki vile Future wali sample Thames. Kwa hiyo album yake. Sasa wali sample ni Kita Caring hiyo ngoma yake ya X. Wame sample kwa track fly inaitwa X. Hiyo sampling ilikuwa legit. Ngori lakini, ngori. Nifiti kuona wakisani wa Kenya wakidrop albums maze. Wase wengu kwa gama. Especially Brooklyn wame take time sana kukon through na album. Sindo their first project.
Yeah.
Zingine zore zinyo kwa tuuma single.
Yeah.
Sijui, we unge kwa mani Jerome se. Unge mshua drop projects ama singles.
Inalingano na dai. Okay, maybe projects bado ni fiti. Juu Yeah, they can defeat it to kiwa maybe kuna like hiyo tu bado inashow tu catalog vile wacheki.
Mm.
Catalog flani tu imekasirika. Defeat bado.
No man, no man. Lakini wametake time, wametake. Brooklyn ali like calling of industry mwaka gani? 2020 au 2021?
Kuma 2020 huko mbele mbele.
Mm. Sini after like hiyo time to after see okay. Walianza mapema but obviously time walipata limelight ni time ali drop Nairobi. Nairobi li drop 20. I think 2020. So tangu ame take like 2 years to drop project. God. Simba project gani men drop yeah within. Mhm. Mm. Grand project kadhaa manzeni vile hiyo catalog sahi iko live hapo.
Cha pia another one. Project ziko kibao. Na tuna design unaziwai. Kuna hii bado.
Oh, hii Toros.
Bana jo.
Oh, hii ni omse. Nilichekio project IG.
Na South K wako featured bado. Actually ndo among ndongo moya mwisho hadi inaitwa inajita Dodge. Niko na paso sikizie lakini ni album fit hadi ma features juu kuna booty kuna nani kuna Brooklyn Boys bado wako
online
bana jo na big yasa pale think ni it's a mad project, man.
Nili check so. Brooklyn Boys walichorea mafeature.
Yadi kahush bado.
Oh, yeah, nime check yadi kahush.
Oh, kila mtu, it's a good project, so pia nye endo checki pale. Yo, so imkua di manze futa pale, di kuna kukuna reba ya Mbappe pale, bana.
Manze, una naanze yo reba do. Mina wana umse, Mbappe, alifatua toke PSG bana one time.
Bwana natoke.
Okay. Sia change, sia change league bwana. A change league ajipime. Unaona vile Laurel kwa Cristiano alikuwa na nani mnoma Juve. Akaingia pale kucheza na Maguire realize it's relative. Good thing is not a guarantee. Unataka?
See but Roro me got Buddha bado. Hizi sema ati
but
sa
but,
imagine
sawa wazi.
Imagine bila performance yake hii season.
Ah Messi.
Messi, sema Messi.
Jumesi alikuwa, Messi alikuwa untouchable akiwa Barca.
Bana.
Sasa hii bado ana try ku fit into PSG, unacheka. Bado anang'ang'ana ku. So Mbappe pia anafaa jipe a test of change. Anajaribu ligi nyingine.
Okay, maybe mimi ningesema, maybe Jimmy niko na mimi ni fan wa Real, just mimi niko na expect. Si hata hata book through. But so unaona je story ya dia nini hiyo
ya kwa su sana for go fine bana amwezi like hiyo ni contract gani mnapea mtu mbona hadi mlipe mse triple salary ya mse si story inakuwa na maziwa hiyo ni story ya kumprevent kutoka hiyo ni kama sense hakuna kitu yenye hadi naweza compare na tena aje ni kama jakoya shinde election. Alafu baba ampige SG pesa ngapi ati ya msariye yo chikiti. Una check. Atijua kuna mazia.
Lakini bana si roots party bana. We stand strong bana. We are the roots party bana. So. But it's a good analogy.
Usikia wa Kenya wataki kusikia hizo story. Wa Kenya wamefocus tu on two candidates nika kuna any other candidate.
So anyway but it's okay.
But even though you're giving a set every day kuna tu watu wawili wanapigania hiyo
cheo.
na watu wawili wanakuanga dipped.
Ni ladies ya
Hadi last time huyo msee alikujanga, alikuwa anaitwa Joe Abdul Badida.
Bana Joe.
Alikuwa na agenda moja kwenye.
Sijui mode, agenda zake zilikuwa gani.
Unacheki, sijui ya, na mimi najua tu vile alikuwa, common citizen. Unacheki, akakuja pale, akajipigia upato, but. Yeah. Ikakuwa gembe tenje.
Gembe tenje.
Unacheki.
Ona unaji vidi. Kwanza, Yo sheng ina wangora ni aje.
Ah, yo sheng tu ni ya ufamba lata.
Usi manze kuna wasi huu ipiga.
Wala, inakonga like luga luga.
Zii, ni common, juu, ebu, mingi ya, ebu, nita mashimo flani huko. Wasi ubonga hivo, cheki. Ni vile sana, hiyo ni technical bro.
Hiyo ndo the easiest thing ni
sasa. Basi sasa wewe kila mtu kuitaja. Watu watafahamu.
Wasa itafahamu. Unajua itatake to a little practice. Juu ni kuongeza tu hizo mbete, mboto, like ka hebu tuseme. Ngari lakini like
yo okay, ni technical. Usiyeso kuna
mashimo. Kuibonga tu like smoothly lazima ukue ume na hiyo uzoefu.
Yeah. So kuna nilichukua ni comparison flani ya hiyo Sheng na Sheng Madocho upiga.
Kwani Sheng Madocho upiga ni gani?
Wewe unajua ya Madocho. Madocho na kwa tu wana wao wako na wording nyingine tofauti.
Ah, sasa wana.
Zini wao ufanyaje?
Wao wako na new words.
Wao kuna new words alafu zingine wazi overturn. Unacheki.
Oh. Wanazi reverse.
Ama tu wako na design flani ya nini juu kuna flani ama tu amambo gigenje unacheki.
Eh. Kambo gigenje. Sambo gigenje wanajulikana through their music.
Sabu sio upiga sheng yao design yao. Mbona unachachishia? Mbona unachachishia jeshi jinga nyinyi? Hiyo sheng iko fit.
Zii,
wacha tuko na variety bro. Ezin.
Sawa.
Tuko na variety.
Hebu nikuulize kuna variety ngapi za shembe teng?
Za shembe teng. Wajua mimi mbona mimi na support ma shembe teng? Juu mimi mtu ile dina memory of flani unasikia wewe itumia unasikia wewe itumia wewe tu comment endaje kuambia ati unajua netizens walisema hiyo shingi ni wa yuizi zii yoni sasa washo hivyo buda juu mimi hadi hasa walikuwa naitumia hata before muijue unacheki
zini so unacheki shida hii sheng vile imekuja kwa limelight na imeanza kuwa like ni kama backlash towards sijui watu wa sijui gota city unacheki.
Ata si backlash, hezi ni vile wase unachachisha, hezi ino design tu fulani, lakini
we kwanza juu ulikuwa author wa Sheng, nikuuliza kuna variety ngapi za Sheng?
Santa kuchapia, hezi ni mi kenye mili kuwa najua ni senga kuna Sheng ya kila base. Masikia? Hezi ni tu base fulani kuna wase utumia type fulani ya Sheng, unacheki? Kuna wale wengine watu mia zote pamoja na cheki. So kaa sisi si tulikuwa tuna maybe si tulikuwa na right unaona. So sisi yenye tulikuwa tunafanya tunge wasio au ungeenda kuchapiwa wasio itumie hiyo design zin saa si tulikuwa ni maybe nikuchukua majina. Una zifix into maybe into your normal day unaona. I think hiyo ni rahisi although but kuna ule msi utasikia tu amesema yeye na nyembe chachisha sana juu maybe chingi kuna hizo reviews na cheki bado wewe kuna safe land amesema maybe in the future you should maybe check on excessive use of ninisha. Sasa mimi nasema na tungekuja imagine hiyo design.
So
tulikuwa napiga kuna busy kuna chukua umechukua nini kwa part fulani ya bogi genje. Okay, hiyo ni spoiler maybe tunasema leo. Basi uko naipiga tunaipiga maybe like ni kama ni kata una address wasi.
Yeah.
Unacheki so unakaa maybe najua ghetto priest just take sagwe roga you know acheki vitu unachachia tu wasi but maybe ni ume put into another design unaona.
Yeah.
But ilikuwa gatu fit because at the end of the day wasi unababika tu so unaona hizi nyuku jeni tu hivyo venye mko unaona juu That means kuna more creative people, unaona? Mm. Maybe msi ana come up, msi ana develop, ana come up na hiyo nini idea kayo at the end of the day.
Yeah.
Hiyo yeah, buda sikitu rahisi pia, unaona?
So unajua senyo na pigi timba ishe ngo nasema. ni wase wakayomba tole. Awase wenye ulikuwa na joa ni wa mta gani?
Ugawa gani?
Wenye umesema ulikuwa na unge ishe ngenye enye naleta shida.
Awani wase wani mamuri wa nini wa githo wao.
Oh, so si yeti ni wakayomba tole yo.
Zitu ni unajua inaweza kuwa tu ni maybe ili originate maybe kutoka base moja. Ama but maybe okay that means iko deep your design unaona. Si ati ni kitu maybe ati maybe kuna boy iko tu base moja. Jo mwingia tu base imesikia mzimbi ting. Sikia kwanza tu wao.
Ati unasembe tena wanajua. Good.
Jumi, unapasa tu ni maybe ni kupigishe chum siku moja.
Bana, usike mewe nda tu mtazo nyase ubonga English ya ofisi manze. Yes ma'am, sir, na cheki.
Tuwa ya, atu wabonga angi. Kwanza maybe, ebu kuna reba fulani kuna cheki. Maybe.
Adi lunch unasikia.
Okay, maybe ilikuwa, maybe tumekabiz, tunawasa wana debate. Maybe, watu hui wa squeezy, watu hui wa dogo ubonga kilami. Unaona? So that means yeah. In the future banga jo maybe ni msiwa maybe ni mtu wetu wa mtaani tu maybe amebaki na because at the end of the day ndo anabaki ni
lakini tuna
manje wasa wana yenzi bana jo unaona
lakini sino sawa unasema mimi tuseme nasoma USIU na check
zi ati
tuseme nasoma USIU hiyo ni base yenye si tu tuko zile za adi grapevine tunabonga British English. Na check.
Okay, mimi na dai we check design gani as in at the end of the day. Check lakini culture tu.
At the end of the day.
Okay, ni kitu creative manzi ku come up na check. As in wase mse sio kwa ndio nini collective nini design fulani hadi. As in hadi nyinyi mnasikia. Hadi unaona? Hadi nye mnataka kuwa. Ndoma, that's why you trend. Juu at the end of the day.
Nikuulize, unakumbuka high school curriculum kifunzo Kiswahili mkifunzo kwa Sheng, about Sheng. Nambewa ni lugha duni. Hadi ni lugha inayotumika na vijana kuongea mambo ya siri ili wazee wasipate ufahamu.
Hizo vitabu ziliandikwa na wazee bana.
Kiswahili kitukuzwe bana. So Sheng inaua Kiswahili.
Yeah. Unajua mbona lakini wasi uchachisha hivyo na mimi najua wasi performers. Wasi perform hadi majuu. Sema piga show majuu na alipigana shee.
Usikia kutoka kuna ile ngoma yao anangoma.
Acha tu acha na dina. Kuna cheki msia alienda kapiga theater tu alipiga tu alipiga reba na shee hadi wasa kuraja. Watu wasi walibambika. Kwa ni nini wrong na kitu kama hiyo?
Zee, usikia rini nilicheke. Hii Netflix show fly na ito at the app shows ni comedy. Walichukua ziji butita akawapigia version ya Sheng. Lichekio shit. Waka mkanja. So Sheng pia naeza kukanja. Kawe naeza kuambia uendele na yu story. Naeza jipara pale Netflix. Uomoke ututuwa kwa blog. Na hii Sheng.
Ni bara tu mnachatisha na Sheng bana.
Ni culture, ni culture.
Ni big up.
Ni culture tu ya naika.
Lakini sasa ya, sasa ya kuna mtu uneza chaka. Laba mwalimu tu ndo, unapasa kufunza, kuhusu nini, Sheng bana. Si wengine tu, tumelimika.
Ano. Sasa, hii mtaa manzo ya kuja kwa wana alert na ni story tu za hadi na mkonga news department flani siku hivi nacheki tu time ikifika hivi wasee tu wameanza kuleta tu news za politics. Hakuna mse analeta news za maana ati sijui story zingine hapo zinaweza jenga youth man. Wanaleta tu politics wazee wanasikia zii Ruto in Nyeri akashagwa in where.
Alafu wasi ufollow.
So unajua, acha nikushow. The issue is, what the media feeds you is the only thing, you know, unaga. Yeah. Obviously, mseka mimi, si watch TV, sindo.
Yeah.
So everything yenye na consume, nime put effort into searching for that, like, najua indo kuna dai ku watch. But sometimes pia si ati ata YouTube iko free of your manipulation. Unaweza ingia YouTube but juu ume subscribe channel ya Kibe, ibaki ume watch tu propaganda yake. So either way, like, media at the end of the day, Kibe it has set agenda.
We watch Kibe ba. Ante rewatch Kibe ba. Watch Kibe before ba na wende ku watch news ba.
Kibe before news.
Kibe before news ba.
Normal man, normal.
So, Kibe ndo anapigia show kwanza.
Bana. Anyway, stories of politics is this. I hope to azitakuwa volatile. Juu. Mide ineza affect wase. Mide ineza affect vile wase ufikiria vile wase wanaupata. But ka youth man manze, stay woke. Stay woke. Don't let these people walk into your neighborhood after the longest time and just waste your time, bana. Na get.
Lakini tumeenda politics na wazimbi ting.
Bana, daddy politics haifanyiki kwa topic imbi ting. Ba, viewers pedi siyasa wazi. Siyamba taza wena. Wena ni bo.
Bana, jo, hata yume ni bo, bana. Hata yume ni bo. Nipeleke home.
Asa to cut.
Anyway. But wait, at the end of the day, tukufiti sisi bana tunaweza piga shughuli zetu.
Yeah, we want peace in Nairobi and Kenya in general, bro. Tunaweza piga
shughuli bana.
We want peace,
man.
So before umse akuje kwa show bana muende kwa street hadi ku demonstrate on behalf of a politician, that's not your work, bro.
This kuna actually nigga, kuna kulikuwa na history nyingine controversial. Wasio walikuwa naenda wanasema kwa politics bana toa sio jonga hiyo story. So wasio wanasema you should not do that, alafu wasio wengine wanasema should do that. Heckle to maybe it's a sign of nini. Udai yoki to it. It's like freedom of expression. No. Sijui una feel aje about hiyo. Unapasa msia napasa ku heckle kwa meeting. Umekanjwa. Crowds for hire.
Come and a meeting ya politics.
Yeah.
Unaweza du kitu ya yote. Unataka. Uko ni free wa. Uko ni busy ya chaos.
Kama kuna maybe di. Anyway, but whatever, you go, you do.
Anything political.
But don't do anything, it cost maybe how many bodies.
Bana, unaweza hadi pata umeupigwa.
Sipigwa na mtu bana.
Yes, jaribu.
Sipigane.
Anyway, violence, but violence in all forms. Ara kushoot muri wako jumekosa. Jumekosa na juya split ya mchele ya ifai. Ngori, lakini nikuulize, obviously umse mwenye alikuwa short. Imekuwa story big by the way. Imekuwa like the biggest story me go down this week. Ili happened Monday, last okay. Monday, Mirema. Mirema drive, sindio?
Yeah.
So, kuna CCTV footage that is imekuwa online. Vile u gunman aliwalk kwa gari umse na kampiga. 9 shots designer yeah. 50 cent, but such a C50 angezo kusabwa. I can rise. So apparently Ufze likuwa na like 7 wives. But awajui kenye ufanya for work. Sijua na washo likuwa from a police officer. Wengine wanajua yeni IT, whatever. So nikulize. Obviously like for a long time tumekuwa tukisikia hizi stories za shady business. Wash. Drugs, whatever. Guns for hire. Obviously, yo, hii ni mtaya ma guns. Kenya ni mtaya magunzi. Because umse alikuwa trained handler wa hiyo gun. Sete, ni mse ameamkalewa kakuja kushoot mse kwa gari yake. Ka alikuwa hired, probably alikuwa police.
Si wanasema ati mse mwenye alimshoot ni Morio, alafu Morio alimshoot na gun. Sijui ilikuwa ya mbanga.
Sijui mse ni former police officer, blah, blah. So, ni story long, lakini nakuuliza. Do you think ni justified just because umse alikuwa criminal or whatever? So, yeah, wamesema alikuwa na lead syndicate ya mchele. But kuna vitu zenye ukifanya unajua tu. What are it? Unajua you get. Ukiwa kwa street unajua. Unajuaga. So many rappers wa Konga wanajua, man. I might be shot. But kuna wenye change their life, wana go clean alafu. Bado they are past in our haunt in that manner. Una get. Ka ulisikia Kendrick alidrop the hard part 5 aka. Aka give props to Nipsey Hussle. Unasikia kimseka huyo.
No.
Alikuwa gang affiliated. But akuwa gangster. Una get akuwa kwa street. By the time alikuwa shot, una check. Alikuwa shot uka kwa
street.
Probably. Ama maybe hali hawa ametoka. Una get. Juhu angalia kina Young Thug. Young Thug ni mamillionaire. But siyo te wametoka kwa street. Siyo design. Bado wana day kuran. Yo mta yao in a way. Wano yara nara. Sadi umse adi alikuwa na rantu yo sekta yake. Dogo kidogo waka get greedy. Maybe waka piga. Waka short mori wake kwa deal manzi. Na mori wake maybe ndo alikuwa miput in the work. Ebu sana kuuliza by the way.
Okay.
Wasi wenge nyo mekeo mchele. Mse ana mkatuka subu yako like fuck. Jana nikuja mandema hapa. Umenitoka. So like ana end up kublema ama dem. But in the real sense. Ama dem adi wakomboka yenye wameajiriwa na mandem flani mahali na check. Juu mandem ndo anajua after wame kuokota ma credit card, after wame kuokota nini, ye ndo anajua vile anaenda kuzi withdraw, na check. After wame kuokota ma sim, ye ndo anajua, like, wana handover. Wao kazi yao tu ni kukudrag, actually. Alafu wana call in the paramedics. Wana kushugulikia, na check. Awa say adi, mboka yao madem wenye wame usika kwa hizi story mob. Ati nimecheki, disaya saina crackdown na nao madem. How much them a very small part of your syndicate.
Okay, but sasa nikuulize. Okay, mbona like ina like hiyo story yote na okay like oh wasio kwa concern tu sai like.
Si bana okay, after all this while wewe una report ngapi za Twitter?
Si walikuwa na these stories zote zin. Na tushio nini happened? Si
was si eti wamekuwa concerned after yeah. A victim of Pishori ame overdose. Umekuwa concerned after a Pishori man amekuwa shot. Come on. It does not make any sense.
Achana na msi wa mwea bana. I know but it's okay.
Sasa nikuulize.
Yeah.
Obviously adio umepinga madeal shady kadhaa sindi. Unaweza umekieza kosana juu ya split unaweza take drastic action. Kaa hiyo. Ya kuhaya gunman.
sahi sasa unajua. Okay, mimi sifanyi kitu shady ba. Mimi kitu shady. Sisi. Lakini mshirika yeye unajua unajua inapanga it's a big step man.
It's a big step. You have been bana. Mimi ukinikula pesa bana, yo zao nataka ni react aje. Unataka nifanye aje bana. Hata kama wewe ni brother wangu.
Sasa si yule askanga si ule niambiaga ile design nini nikiona do yako pige
bana.
So maybe msia kona do yako neno na mburuka
hadi mzeri angemkujia bana angemkujia in person I saw na wangome but
kuna chiki reba fulani I think ni street fulani kuna I think ni base na jita ta think so mkingoriana na msee mtaani.
Oh, naenda mnaika.
Naenda tu pale kwa ile base. Unachii.
Naenda kwanza mnaambia chief. Uko na ngori na umse. Alafu ana organize hiyo contest, eh?
Bana.
Na solve hapo inaisha.
Biko hadi mama fans wako anakuja hiyo siku.
Bana. 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 Basi hiyo ni familia itokee mzee alafu. Alafu tandikwe. Nae, utandikwe, na wendo ulikuwa umekosea.
Wende kulize, ni ile design flani ya. Kwa chiki, I think ni Drake wanangware na namsi flani.
Na boy flani hapo online.
Wamsi anamwambia, Drake na Dai, I think mtu wangu hadi akicheza futa ile futa fulani ya ya mtaani ya mabola mtachachi nitaenda kumchachishi nitaenda uone nini unacheki your design. So mmsa namwambia pia wako na budget na ma ghost writers.
Umzali kwa heta wanze. So Drake ame slide kwa profile yake akaona bibi yake hapo. Akamfollow live. Alafara anamtext anamso, nimefollow life yako. At least mazerikale life yake ni boring sana. At least ni introduce a little light. Ngoti. Hiyo ni comeback moja hatari. Umse hadi alishindwa tu vile anaweza fanya. Alafu hapo bibi yake ako like, "Kai babe, Drake has followed me." Hiyo dia hadi wanakula chapo. Epuka hiyo podcast. Yo. That's the episode 99. About season 2, manze. Until next time, manze. So much love from the underdogs.
Banajo. Oh, yo, Banajo. Next, kuna Champions League, bana finali mahali.
Eh, by the way, kuna finali. Alafu, kuna World Cup after.
Na leo, bado, kuna finali ya ligi.
Lakini, siyo ligi ishabebwa.
Kwa ligi, maybe tiseme. Tiseme ligi imebebwa. Bash. Hey, maybe unaweza okay, wewe unaona iko gone already.
Eh?
Okay, maybe tuseme namba pale kuna Arsenal, pale na Spurs bana.
Ah, yeah, Arsenal watulie.
Arsenal watulie.
Arsenal unaweza cheza champion. Ah,
yeah, ndio inaweza ni na champion
sana. Wataanza kuleta under game.
Juju Paul, go to the Champions League to waste everybody's time bana.
Hawana uzoefu hiki tu bana. Hadi wanafaa pigwe relegation kiasi waji renovate, but they are far from that. Team gani by the way zinaenda relegation?
Team za kwenda relegation.
Vieira. Bede Everton, Crystal Palace wanaenda.
Actually msijange
jo. I think Crystal Palace wanaenda.
Okay.
Juu ndo maana time Everton waliwatandika.
Yeah.
Wale au mafans wali nice excess. Wakaona waingie kwa uwanja.
Okay, but sin.
Alafu wakaanza wanaanza kusumbua.
Wanasumbua Vieira nini? Okay, but Everton ndo wana nini? Walikuwa na struggle bana.
Oh, walikuwa na try kujitoa. Sasa ndio maana walifurahia.
Okay. Nacha. Oh, bado
ni Burnley ama Leeds.
Bado nini? Bado Serie A pale bana. Inter na AC bana.
Oh, Serie A
bana jo ili. Ya kuwatch bana joy weekend. There's a lot of sporting action, but actually bado kuna Formula 1. Kuna GP pale jo. Yeah, so maybe okay, maybe turn the up, maybe let's start maybe from there. Apo kwa Champions League, maybe nini prediction yako ni nini na nini pale final.
Bro, champion mimi na elevation. Anyway, do passage try bana. Washa come a long way. Ah.
Bana jomi hala Madrid any day bana.
Ah, mimi spend design Madrid.
Niko kwa leo Madrid bana jomi.
Ilitoa Chelsea design yenyewe. Si fair football.
Zi nyetu lieni bana jomi. Kuna football heritage bana. No. Talk about football heritage bana.
Ngori. Mimi sasa sijui. Liverpool to the world.
To the universe. Alafu bado nimecheki pale Tammy Abraham bana jo. Nini top scorer pale bana Serie A bana jo.
Walai.
Yeah, on the end on nini. End of the greatest hitman, English hitman pale ni Serie A.
Nilicheki Mbappe pia enda atashinda Golden Boot ya French Ligue 1. Inaitwa Ligue 1.
Ya, Ligue 1 pale. So maybe umesema nini
Liverpool.
Okay, mimi niko Madrid.
Never walk alone bana in this world.
Hala Madrid bana jamaa.
Tata cheki. Alafu
yeah.
Bundesliga ilishaje?
Maybe na ma signings another chapia.
Eh, signings ni tricky.
Ama mna baadhi.
Rudiger na step so inani ningori maana amekuwa ame hold down your team.
Yeah, by the mean itakuwa season nyingine ya football. Maybe tunaanza football tena alafu kuna World Cup.
Mm.
Yo,
hey, World Cup. Una sema za World Cup. Mayo tutaiona ikifika yoma sana.
Masikifika, maybe... Okay, sina side, but this is someone on a side saya
kusapua. Sia sewa tu sponsor. Tuende Katari. Ni Katari ama ni wala?
Ya, Katari.
Bang. Sawa wale wazingu wenye wanapiga mboka pale Katari, wana nice. Ya, napiga 9 to 5. Watakuwa area busy, itakuwa imenoga yu mtaa. Hadi watapata ma exotic babes bana. Wow, sikizie.
Hola, yeah. You're a dastaf. You think you know episode bana, Joe?
Bana, you know episode, mekua? Until siku ingine bana.
Till next week, bana jo, after the Champions League final.
Next week, next week, yeah, finally itakwa
isha. After the final, so.
Actually, itakwa immediately, yo, the next day.
Actually, before to talk, bana, nimechiki Charlie Sloth, bana.
Yeah, likuwa Jameson Connect, bana, likuwa, ngori, maze, Charlie Sloth and get after underdogs. Tubonge, story. Fire in a booth.
Bana,
jo. Barako amekuja fire in a booth, anyway, likuja tu Jameson Connect. Akikuja fire in the booth.
Yapige ki fire in the booth Nairobi.
Anaweza nikuuliza akiweza piga fire in the booth Nairobi anaweza chukua msanii yupi?
Maybe apige collective hivi shopping ya maisha ya simboli.
Lakini sasa hii ni ama boys ndo nani? Jean Leonardo Valentine's waliwa nini? Waliwaika headline events zao. Like walikuwa the head same as the headline. Kwa hiyo event ya Valentine's Brooklyn Boys.
Yeah,
okay. Anaiza pia ita scar as one man. Jana kwa kama sio one artist kwa booth. So yeah, anaiza ita
might hit love bana. Ita hit love bana. Fire in the booth bana.
Bana sorry.
Ama na cha booth imeanguka hiyo siku.
Ama ita save.
Bana do.
Good. Kra. Atoezi sema ati kuna talanta hiyo mtaa.
Talanta iko bana jo.
Mm.
Sasa sisi msimu. Gafanyika ile show alifanya jump down. Fanya show asivini.
Yeah, kwanza jump down ilikuwa cypher, ilikuwa ngori, ilikuwa kila mtu bana. Hadi hiyo ndio time nilijoma artist kadhaa msanii to Lali, Ben Flani hapo. Nilijoma artist kadhaa from your cypher. Yeah, jump down ilikuwa gangs actually, one of the best. Anafa asipofanya kitu kwa, okay, obviously atafanya kitu kwa Nairobi, but in a first soon pia tuifanya. Mwana sema angu. Yeah, ndo
yo basi. Kutu shua about poor, baby. Kutu shua about poor, because he said look is poor.
Mi sezi wa shua about poor. Yo ni ngoma chana for prez. Feva mtuma pale na man like ghost. Kututuna yaza wa shua. Ningo mangori, bado mnaizisikizia live. Mwijaji. Mnaiza ipara YouTube pale, Spotify, kila mahali. EK on the beats, manze produced by Greenhouse Records pale behind the thing.
Yeah.
Chill, before I reach Bonge J track.
Okay.
Hii past week, nimecheki. Hey, hii episode tumemaliza mara kadhaa, so itabidi tu imeisha, time ina die. So, nimecheki story kadhaa, wasani flani wenye walikuwa ngama gang, like wenye walikuwa mile era ya Gangeton, as a group. Saizi wakona a lot of rift between themselves. Okay, one example obviously in Brooklyn Boys, the next one in Sailor's Gang. My YouTuber Kenya pia wana make money off of those boys na yukasema, but then, they have problems, obviously. Problems caused by record labels. Then they try to work on off their artistry. Unaona to blame record label ama to blame misinformation, like our say wako ndai sijui man, how do you lose your whole brand to a record label?
Okay, unajua sija okay mimi wana wasi wasi wa kilambet but
I think so sijai
understand ngo
I think so mse wa kwanza alikuwa Magic Enga. Nakumbuka Magic Enga was one mad producer at a certain time.
Yeah.
But he's no longer there. Okay, maybe he's there, but he died for a while, you know, get. Aya, mse wengine walikuwa Boondocks gang. Walikuwa baya uki look back into those days za sijui. Ngoma yao moja ilikuwa gani?
Wale mama,
kina Udiwa Muranga, sindio?
Bana.
Saizi awase wasikizani, wanavutana, wanasema, oh, sijui mse wako wanadei kukuja studio. Na mse mwingine anasema, sijui, oh, record label ilituseti. Sailors walikuwa na management moja ngori. Unaitwa Mwalimu Recho. Imagine, Mwalimu Recho siya diari alikuwa nga artist manager before. Aliona tu. Chani manager ama youth.
Bana.
But ama youth, obviously ni wasanii wamepata pride of their art, wamejua wao ni brand moja tayari, unacheki. Wameenda kusikiza record label ikawashoyo signing contract. Kumbe wame sign contract yenye inamaanisha they lose control of all the whole brand, unacheki.
Yeah.
So wameruka manager wao, first of all wamemrusha under the table whatever. Alafu after that, under the bus, alafu after that, wamejirusha wenyewe under the bus wakakanya. Like, wali commit to suicide, naitwa. Yoi naitwa tu, niite hadi sasa. Wali kill their own brand. Wali strangle, wali nyombo teonga. Siyezi sema, okay, obviously, hii record label, inaitwa. Sijui tuwataje hapa live watu suu tuende court to deal last time. But hii record label hii, unnamed, eh? Ina prey on these artists. Ina try to make money off of them. So obviously wanajua wakiwana this top type of brand in their, yeah, in their ownership. Watakuwa na control ya hizo shows, watakuwa na control ya contingent account, wataweza kucommand audience. Obviously, record label inakuja artist wanya washa established brand ukiangalia. They don't really bring people from the ground up. They don't discover raw talent from the ghetto. They come for people wenye wakona brand already, wenye washa prove, wenye washa pata fame in a way. Ama wenye wakona potential, wana check.
Yeah.
Alafu wana misuse in one way or another. Obviously, umeona wase wengine wamekuwa taken for a joke. Cast of a simple boy. Alafu record label ika eat off of them. Alafu record label ingine ika come. Ika show yo, we will revive your brand. But obviously with the aim of eating off. Obviously, this is music business. Unacheck. So mse kuja kushow. Anadai kuwak na wewe. Unafaa ujue. You are the brand here. You are the one who should be calling the shots.
Yeah.
Usiwaachie all the power. Tuseme, juwa una do. Kitu nasumbua wasani wengi wenye ni upcoming. Ma underdogs. Kitu nasumbua ni ati. They don't have the resources. They want to live a superstar lifestyle. They want to be comfortable and make music, but they don't have the resources. But probably their studio time wanaipata through blood, sweat and tears. Na check. They struggle. So wanaona wakipata label at it will take all that off their hands and then it will be soft life afterwards. That is an illusion, bro. You have to work. You have to put in the work for as long as possible, bana. To be a major brand, you will have to put in work for how many years, Zivi Sasa? Like, at least 5, bro. Because you can't put in work for 2 years and then say now you want to sit back and eat the fruits of your labor. What labor, bro? 2 years, you're still a baby. And underdogs in the industry have to realize you're cute. Your brand is in your hands, bana. Msezi kuzi ya kuambie, atijua ataku sponsor ama ataku ata bring these benefits to your table. Sa wewe usarenda ama usign up. Why don't people have music lawyers? Jukurafa kwa na music lawyers. Ama maloya wayo enu wana hiva tu shulea wasomi kitu alafu. Wana graduate alafu wasania. You must know ukienda kusign
contract
unahitaji lawyer mwenye akona your interest at heart.
Unapata ni yote mtoni hadi ana ndo anashughulika story.
Anashughulika to the whole thing.
Story ngori na maybe ya wasiadi anaweza consult on legal matters maybe di haiko hadi na di maybe ati mtoni anaweza need hizo.
Probably anadhani anapiga tu business as usual. Na hiyo ndo problem unapata msaki anakuwork na producer anaenda tu anawork na producer juu like even do casually they don't agree on anything
yeah.
And then wakishtukia ngoma imekuwa banga problems arise cuz dao kila msanii anaweza kudhani ngoma imeunda do na unaweza pata hiyo ngoma haikuwa distributed officially unacheki
yeah.
Unaweza pata hiyo ngoma izakuwa licensed ama una get
yeah.
So out of ignorance bana mse anafaje educate about the music business as long as you're involved useme ati wewe ni artist unaachia management kila kitu
music hadi ni maybe
a lot of businesses art, yeah. Especially art. Every other art
ukifanya art maybe jiwe okay at the end of the day utapata maybe maybe kuna stuff ilikuwa uko expect joy of the robot boys
Easy. Juu kujua the due process, the legal process. Nyeo
kwa na story ya baba na sauti.
Bana, especially your story. Unasikia your story. Webu angalia sa story kayo. A very small issue. Ni so clear, bana. So clear. This is intellectual property.
Yeah.
And this is using intellectual property what do you want to tell me ati nime surrender all my rights to MCSK Ezekiel mtu apia ya kona jokes si umsemi nilidhani walimvutanga kwani walimrudisha
si alirudisha ndo amehead you nini okay baba ni kuna baba kuna mjini baba okay but at the end of the day I think no unajua kuna ile story tu copyright juu kuna hizo story zingine wana argue ni facts the moment umetumia hii stuff maybe in your own ni stuff that means ni cut co-affiliated unaona
cheki
yeah
kwani unataka kuniambia just because MCSK is the middleman Sauti Sol afai kwa na opinion on how their content
wako na opinion bro that's why nasema wako na big wako na opinion
sasa inaona shangao mzee yeah. Mtu anabonga nini hapa sasa
that's you
after all MCSK inapea watu peanuts kwa nini wezi jitoa hiyo board useme I don't want my music basi to be under MCSK if that's the case I want it to be under me uitoe kwa MCSK
baba lilipa donga ngapi na Sauti Sol alijia umejengwa donga ngapi mwaka na MCSK
umejengwa G25 so
inaweza kuwa maybe another topic
bana hebu angalia
ndio baba ulikanza basi donga ngapi basi na wazo lilijenga hakuna
kani hivyo basi amjenge hiyo do yote
zini yao sina posa kwa hivyo juu mrengo
but pia kani hivyo baba anafaa kujenga wasanii wa reggae kala kidube pia je. Ametumia ngoma zao fala.
Ayo baba tu wako na rero.
Baba wako na madeni ya sani
bana. But ni saji wa giving you anyway but it's okay. Maybe but okay so one of my fans wana unfollow nini?
Ati wana unfollow Sauti Sol.
Sijui wana unsubscribe nini ningine unazusha.
Na so politics ina waseti a lot.
Juu, okay, but juu mse claim yake ni, okay, ni claim read.
Juu, ebu imagine, mse mwenye anaenda, YouTube yake ana login, ana subscribe from Sauti Sol, just because wame complain ati baba wame misuse. Ebu niambio kwa mse ayoko brainwashed na baba, ama umse ayezi cause violence in case baba said so. I take it. Yo, politics is crazy. Do Saudi Soul are a different... Saudi Soul are not even affiliated to politics. They are artists. They make music.
Yeah.
And they are international artists. They are big brand. They don't even rely on the country. They should not even identify as Kenyans in the first place. You know, get?
Yeah.
They should just ID as the world, citizens of the world. And the boundaries of Kenya have nothing to do with their music.
Yeah.
And the boundaries or the authorities that rule Kenya should have nothing to do with their art. Wakwe basi, ata waende waishi Nigeria basi kaya yon do story. Because at the end of the day, we'll still listen to the music. Whether Baba is dead or alive. I don't know, man. I feel like this is a lot of stories zenye tunafaa ni vitu ndogo ndogo. Ebu okay, so resolve, are they big people eh, au wako na lawyers, wako na their whole channel, au wamego international, hawezi kuwa na face same problems zenye ama boys wa less wana face hapa hivi mtaani, ati sa black market inawaibia of their music rights unashake. So kasa utisolo
ama producer alikula pesa bana.
So kasa utisolo anadai kupitishwa hivyo channels, unadhani an upcoming artist ako na chance gani in the in such a legal system ya intellectual property?
No, ni crazy.
Wazi NFTs ikam basi wasewa NFTs their art ikwe whatever ikwe digital ama ni ingia tu blockchain juu hizi normal jurisdiction legal system hii ingine hii labda ni ya kusolve cases za mashamba. Yeah, yes, it's idea at ya mse in terms of whom say I earn from their art ama benefit in one way or the other. Yeah. Anyway, we enough ranting. Let's
bana,
keep it underdogs until
number 29.
Bana. I didn't get to say extend him about 29 and 30. Manze, that's it, manze. Love from the underdog. I didn't next week, probably after Champions League.